If I hurt you, I'm sorry, sorry, oh, oh. If I hurt you, I'm sorry, oh.
Brian Beats
Flash Love Guno mtima simanyina kwa kuwa Yada basa javanja watufu wakula Beba sobi zangala vekula Beba kwata neba samunguwa Tawa mbichikoze for sure Buhulira kwechavu kola miongola Nimukulwe chimalanja kukumakati Kubanja ule mpafuku jangula Tusimanyina cha wakula Nageza kawalala na imi alema Mfuwe nyokwa kubako mwenye kwechavu chitepe Zuku kamweda kandabuza Wakukweka oye kulio kwa soka Mulilwe na wanipio katobu tuanze mwye Mikuana change mbulo kuje kweka Magame chantino wagenda Abazada waliba kwangade Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, sorry oh. Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, chibubu Magame chantino wagenda Bulu tikeluma Oh, panangeluma Nadala, nakwaya gala liono laini Ngana yeta nyiga Wari ngambi Na kusome chino uwachiri Ukubera mulu sirika Ndaba mulala kustatasi Wanti mbati manezi kapshani If I hurt you, I'm sorry, sorry oh. If I hurt you, I'm sorry, chibubu Sudamu zenawe Muno mtima kubikoye No one is perfect Zena manjina kuwela nawe Mikuana change mbulo kujekweka Magame chantino wagenda Abazada waliba kwangade Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, sorry oh. Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, chibubu Magame chantino wagenda Tusima njina cha wakola Nageza kawalala na imi alema Mfuwe nyokwa kubako mwenye kwe chavo chitepe Zuku kamweda gandabuza Wakukweka oye kulio kwa soka Mulilwe na wadipio katobu tuanze mwye Kwa lingo kusaga Emyezi nijifuko mwaka Mwana kwe wachuka Naeka ume Katoka ngeno kakumuza Kagame chantino wagenda Mulisi mula buga Nawaza kwa kumiene Sijukirati wagenda Kwana change mbulo kujekweka Magame chantino wagenda Abazada waliba kwangade Magame chantino wagenda If I hurt you I'm sorry, sorry oh. Magame chantino wagenda If I hurt you I'm sorry, chibubu
Remember where you got it from www.djericom.com
Magame chantino wagenda